exclusive from CMK Music from
King of Buzz. Rumor says
Kademo made this.
Never Stajon. Listen. Roma says vali sumia molo poku vika kuma kwebo. Baka puna pachipyangu waka pando kuma chebo. Ifemu fiafi wanga, my blood kuma kebo. These daughters and sons of Jeza pia una devil. But foot another rumor says vali bombe shafi. Kale vashe pia unanga nilove nove shafi. No sweet, no sweat, vali landa nolo chafi. So vena dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what rumor says. Kushinendo shinganisa nombabu. I don't know which is which. Another rumor says venda name futuku na mapanga no tuseme. Milo pashfumanga menshi ngawa ingila munchende. Ngawa ingila munchende kumi pwishi shomutende. Bake mpia fusende wa fote timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi tode ya kumaini. Bana wakaele umutu wa same line. Mwika letele lava nenu baswine you are lying. That's what rumor says. Nafira fita tifbondo katoshinga ni kunchi to. Rumor says moka liyo mukamba kuma buzz na ma metra. For delivery on points na ma rhyme ya ma letter. For wali katyo mupando ye natakuwa wokuleka. Kwa ni most expensive so mufile mwaponye sako. Put another rumor says wofite ulemba. Memimbo shako kuplowa wofite ulenga. Mumuto mwaba femenshi yeka yeka nga wembali. Ngatewa chite katwishi ngatewa te ulembali. Rumor says
iyo rumor shaishu wana ini ngachishinka ngabufi. But nani nani mfakwe vya pale finasha. Anyway.
Rumor says vali ya paku blowa vali panzile. Blowa kwa figwanga takunganga vali tangile. Mafyashi vali sandile kuchechi vali panzile. Upanga vali sambile na femu yali langile. Put another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapabo kuitwala pasoni kuisabili. Mwina le pushinga fiodo shisu memi vili. Numa pali kumukakanga kama wanama vili. Rumor says
na sira sana vima ruma vyoshu. Yeah.
Listen. Roma says back tamashano kwa la vengi ni wa mwaka. Mpia wapanga everyday wo kupanga mwaka. Kata kwa tetiru nga takite wala wa maka. Vambini mkano wa banyela toali wa mfa wa lusaka. But foot another Roma says bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa waikalanga vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Wawapela fiosufa wakwa dance nilesa. Roma says
but na nyesha ispefia wafia inda mabifono wajwa. Enjari harifu ni lakua.
Anyway. Roma says taparifia kutuwe shikori ya pasta wa fake. Ma miracles tapanga fima wanga na matriki. Ma gospel artiste vachakolo wa vachete. Wa mkawe na ma drugs bambifuru no tuswende. Put another rumor says yeah they question. Kulanda pava bomtiva kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha ava bomtiva njina inenka chusha. That's what rumor says.
Inefia kwa lesa shifuwa no kulanda pokuwe eh. Anybody that's not judging, there's a guy judging a film in Russia. Yeah.
Rumor says bachi lolo mwamo na wa fingi bachita mufim. Nga wacha bailinga nyefe mwaba pela mochish. Gani waka teka wafi wanga teta bifi. Kwa vulo wanga la kuchafu wafi teta tiki. But foot another rumor says David timu paifu. Ali nifu munefia kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta nishi na chupo na sonta. Wali avantu wali palwa menso ya kupo ya tunte. That's what rumor says.
Ngani yoya waka teka na nari umfu wa buwashu. Numa titi ndande puno kula ndapo manjeo. Kaini iti wa kwinga. Yeah.
Rumor says fima rumor rumor pewashu. Of senda na siria sana. Walobi asini na imumu watu zikuwa kwa pari. That's what rumor says. King of Buzz.
Downloaded from CMK Music Promo.